Con sagale americati, sagale in America, sagantana fanno romo, a media cabera. Ma arka funi da wato ta fi dagge fado ta sagale America baga na gata tani sagale na America ta gantan afan oromo radio ne dafta da bigini dan magala Washington DC ra kan sini da barto kope guya harra kamisa chamsa ku da bid barako mala wadin kamisa sadi aka Ethiopia timmo o chamsa ku dan barako mala ma ku da san kabate ya te jira han sin ke sun mesu an da ka du moro dati kope kenya galgala kana ke sati o du wani wa e koranno walda media du barto ta Ethiopia wa e rakina o kan dawa koricha HIV tigraike satti mudate waye halella hidattota magalota nanno oromiya irate rawatame akasumasi kopi torbani fayyada balate kopi wani dimota addadda irate tiye fatanarka kanna amma tumura sadanta kenyati akan wajinin tutamu sunabira amma gara odut garbina odut afimmo metukutu kadut sinegaira
Qorannu hara Ethiopia tifom chamet tirmanan dubartoni Ethiopia ke satti media ratti kaban dibenta kuda la makofa la jele qoranni chawaldan media dubartota Ethiopia ke fom satti dubartota ugeso tata anistae kannen buro media ratti yanni isani akada gahamuf carran isani fkenmu ammayu gadana akkataeda ogantu waldicha kanta tribka tadese media lenistae gazetesetoni dubartota ugeso tata an ogumma isani media ratti tintala akkenanif fedin kabani fi amantumma nishan irra kaban gadana da kunis sena duran imma dubartota irratti mama turet yiban turet fufu isa agar sisas jalan rakko kana furufis waldan media dubartota Ethiopia makafi ogumma dubartota tintala media irratti kennu dandani kamole odefanno fi media af kodu akajuru da jala gabasni finfinne ragabram kailerke
Kin sayiro nanno Tigray ke satti namottan virusi HIV wajjini ni jirata nufi hankinni qoricha amudachu isati finamonni kuni rakkinaf saqilamu isani bironi egum safayana ni chabeksi sejira odun kulis dabalatan ittifufa
Walwaran sakaba Ethiopia waggotan lamaf turen hankina dawa fi meshale de garsa yala ammayu mudate jirun namonni virusi HIV walin jiracha jiran Rakkof saati lamani rujale bulchinsa yero naannoo Tigrayt hogganaan kutaa ittisa HIV ka biiroo fayyaa naannicha obbo Fissaha Birraanee. Obbo Fissahaan akka ibsanitti waraanichi rakkoo namoomaa hedduu fidee dhufeeru keessa namoota vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru daawaa dhabuun rakkoo hamaaf saati lamaa jirus jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun maqalee irraa kan gabaasee Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchin sana anno kibba Ethiopia godina gofa ana debre sahai jeda mukesati lolan bishani erga umame torban sadita usi jiratoni sababa lolasana ankanka eke isani rabukani amma yu garamana isani iti akka hindebine dubbatani jiru belladoni isani iti fi kabiyeni isani lolakanani kanjara mancha e jiratoni akka jiraniti motumani nanicha magaramana sani iti akka debi anu akka gargaru gafatani jiru odu kanasi iti dabalan ikani nutimu umitiku fikaduti garu tugara odu kanatti indarbinimmo garewane sudan kesatti walwarana jiranu saudi kesatti mari tasisa jiranu yemujiranu kanatti magalota nanno sanawo ka andrumani fi khartoum kesatti oinsi yokanimmo halella tiyarani rawatameni harri gurachi samiratti mulacha jirachu isa roitere gabase jira odu kana kali mitikoni dabalakanu tim
Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan wal waraanaa jiran Saudi Arabiyaatti waraana dhaabuuf mariin jalqaban xumura hin argatiin hafus ammas waraanni akkumatti fufetti jira. Roobii kaleessaa Reuters viidiyoo diroonii argadhe jedhee gabaaseen Kaba Khartoum omdurmanit chalella tiara lafagabarrat rawaten arri gurrachangan olanate samir ratimullatera akasumas loltoni humnota walwarana jirani laman warana walittibanani warrukuta akaturan jiratoni himaniru gamabrati robi kalesa sudan kibatti gorsan siyasa humnota warana muhammad hamdan dagalon hogganamani Izat Yusuf ibsakennani walin mari qamonni laman Saudi Arabia titaysanin karanaga ibde isani hikachuf fed yakaban himaniru Izat kana kanjelan President Sudan Kibba Salva Kiir walin erga mariyatanin bodada President Salva Kiir akabiya ollat waldabden Kenya karanaga tumur akargatuf tattafita isajran wanjaja befamu kabujechunis himan Humnon warana isani ummata nagada otasifachun warana gaggesa jiru jedamun komi isan irratti dhiyatu sobala jechunis ibsaniru izat kunis humnon warana Kenya nahanno Khartoum ibbenta sagaltama ol to'atani jiru jalan humnon warana Sudan kesetti wal warana jiran yero darbe Saudi Arabia twalin dubita isanin dabile gargarsa namo mafi namota nagaf egumsa tashu kanjadu ratti wali galanis ammas warani fiha lelan tiyara akumetti fufetti jira kanas kanjabse humno ta warana al burhanin durfamani dajechun komataniru azat gorsan imma siyasa muhammad hamdan dagalon
ammasi itu odun maul waransa sudan kana kesa himbayini namotan sababa wal waransa kanati ni kaysanira bukani fi gargaru dafi kanolu dollari bilioni sadi akka isabarbachisu dabata motu mota gamto maniti jarmiani imma bakatota beksi sejira yokan gafate jira odu kanafis mitukku
Dabbata motummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota UNHCR walwaraansa Sudaan keessaa ji'oota lamaaf deemuuf jiruun gargaarsa namoomaa taasisuuf maallaqni doolaara biiliyoona sadii na barbaachisa jedhe akka karoora jaarmiyichaatti hanga dhuma waggaa kanaatti maallaqa doolaara biiliyoona 2.6 qabamee ture yeroo ji'a hin guunne keessatti baajatni dabalataa doolaara miiliyoona 800 dabalataan barbaachisee jedhe. Kunis hanga dhuma waggaa kanaatti namoota miiliyoona 18 ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuufidha jala jaarmiyaan dhimma baqattoota dhaabbata motummoota gamtoomanii. Namoota sababa walwaraansa Sudaan keessaan biyyoota ollaa kanneen akka Chad, Misir, Itoophiyaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Sudaan kibbaa keessaa gargaaruuf maallaqni doolaara miiliyoona 470 ol akka barbaachisu iyyata kana keessatti hereera. Maallaqni amma barbaadamu kunis namoota miiliyoona 1 ol deeggaruuf akka ta'es jedhame. Walwaraansa Sudaan keessaan hanga ammaatti namoonni 1840 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun godaananiiru. Kanneen keessaa namoonni 1220 ol ta'an biyyoota ollaatti godaananiiru. Karaa daangaa matammaa namoonni 1400 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii gabaasni jaarmiyaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni hima.
Yaa'in biyyoottan garee torbaa yookaan G7 jedhamu jimaata borii biyya Jaappaan magaalaa Hiroshimaa keessatti jalqabamuuf deemaa jira. Hoggantoonni biyyoottan miseensa garee kanaas garasitti imalaa jiru.
President Joe Biden yaa'ii biyyoota garee torbaarratti argamuuf imala gara Hiroshimaa Jaappaanitti taasisaniin muummee ministeera Jaappaan Fumio Kishida waliin mari'ataniiru. Hoggantoonni biyyoota addunyaa baay'een biyya Jaappaan kan gara lixaa magaalaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf boombii summa'aan yookaan atoomik boombii rukutamtee turte ga'aa jiru. Dhimmi waraana Raashiyaa fi Yuukireen mata duree dubbii yaa'ii biyyoota garee torbaa kan si'anaa ta'a jedhames eegama. Muummeen ministeera Jaappaan Fumio Kishida yaa'ii kanaan alatti addatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waliin dubbataniiru. Akkasumas muummeen ministeera Jaappaan muummeen ministeera Biriitish Riishi Sunaak waliinis addatti dubbatanii jiru. Yaa'iin biyyoota garee torbaa kun jimaata boorii ifatti ni jalqabama.
Ayyee hordoftoota keenya ammamo gala gabaasaalee keenya birootti ceena naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishootuutii fi Olonciitii keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameera jedhameen namoottan torba ajjeefamuu isaanii hanga'oonni magaalota kanaa himanii jiru. Haleellaa Caamsaa 8/2015 hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin magaala Olonciitii irratti raawwatameen namoonni meeshaa harkaa hin qabne lama ajjeefamuu isaanii hogganaan poolisii aanaa Bosatii komaandar Mahammad Yasuufi sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kanumaan walqabatee magaala Bishootuutti immoo Caamsaa 6/2015 haleellaan raawwatamuu isaa waajjira kominikeeshinii magaala sanaatti tamta'anii obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Dhimma kanas immoo maddi oduu Addis Istaandaardi gabaaseera. Bal'ina gabaasa kanaa Tsahaay Damxootu harkaa qaba. Waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishooftuu fi Olonciitiitti qaamonni hidhatan tibban haleellaa raawwachuu isaanii aangawoonni magaalota kanneen himanii jiru. Hogganaan poolisii aanaa Boosat komaandar Mahammad Yusuf sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuun himan.
Nama nagaa dubartii lamaa fi dhiira tokko ajjeesanii kan nama nagaa kan madeessan immoo dubartii tokkoo fi dhiira tokko magaalaa keessatti magaalaa Oronciitii jedhamte aanaa Boosatti. Saatii 11:00 fi walakkaa'ama. Kana qolachuudhaaf mootummaan yoo humna guddaa qaba daddafee ofirraa deebisaa jira. Isaanii ajjeese kan harkaan qabe.
Komaandar Mohaammed dhukaasni humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti banamee sa'aatiiwwaniif turuu fi yeroo sanatti sochiin namaaf geejjibaa danqamee ture jiran tarkaanfii humnoonni mootummaa magaalaa Olonciitii keessa turan fudhataniin hidhattoota kanneen magaalicha keessaa baasuun danda'ameera jechuunis dubbatan komaandarichi. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Bishooftuutti Caamsaa 6/2015 haleellaan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen raawwatameera jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Obbo Dajaneen haleellaan kun waajjira poolisii kutaa bulchiinsa Calalliqaatti argamutti halkan walakkaa kan raawwatamuu ta'u eenyummaan hidhattoota kanneen hin beekamne jiran. Obbo Dajaneen akka sabaa himaa Addis Istaandaardi jedhamutti himanitti haleellaa kanaan poolisoonni hojii eegumsa waajjira poolisii sanarra turan 4 ajjeefamaniiru jiran. Obbo Dajaneen eenyummaan hidhattoota kanneen beekamuudhaa baatus hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa keessaa baasuuf tattaaffiin taasisameera jedhan. Gabaabraatiin gareen finciltootaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura wal-dhabdee jiru tasgabbeessuudhaaf marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture irratti wal-hubannaa irra gahame faallessuudhaan loltoonni federaalaa haleellaa raawwataniiru jechuun himate. Waraanni bilisummaa Oromoon akka jedhutti loltoonni federaalaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessumaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa, Arsii, Boorana, Harargee fi Horra Guduruu keessatti haleellaa raawwataniiru. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tabii haleellaan kun faallaa wal-hubannoo gareen lamaan irra gahaniiti jechuun sagalee Ameerikaatti himani.
After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime unfortunately chose a different path.
Mariin duraa Tanzaaniyaa bakka wal-hubannoon waliinii keessatti uumametti ega gaggeessame booda muddama jiru gadi xiqqeessuun dursi kan kennamuu fi qabu ture. Kan nama gaddisiisu mootummaan Abiy garuu daandii adda ta'e filate. Naannolee nuti to'annee jirru hunda irratti haleellaa ballaabane. Lolli kun hedduu hammaateera.
Haleellaawwan jedhaman kanneen ilaalchisee yaaliin irra deddeebiidhaan aangawoota naannoo fi federaalaa akkasumas koomishinii fi mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo bal'ina qabu argachuudhaaf taasisni har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Tole ammamoo gara gabaasa biraatti darbina. Gaazexeessituun Malkaamsa'u Salamoonii sagantaa raadiyoo Yimmachishi jedhamu kan dubartoota baadiyyaa irratti xiyyeeffate qopheessuudhaan beekamtus sagantaan ishee warra dhiiraa kan hin hirmaachifne yookaan immoo kan qooduudha jechuudhaan qeeqnii irratti dhiyaatee jira. Isheen garuu sagalee dubartootaatuyyuu miidiyaa kanarratti dhaggeeffatamaa jetti. Dhimma kanarratti gabaasa maayaa Misekiri Finfinnee irraa qindeessite mitikuu fiqaaduu akka taanutti isinii dhiyeessa.
Dhaggeeffattoota hanga tokkoof sagantaan gaazexeessituun Malkaamsa'u Salamoon torban torbaniin qopheessitu dhimmootaa fi qaamota xiqqoo irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaan ishee maqaa Yimmachish kan afaan Amaariffaan darbu jireenya dubartootaa baadiyyaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha.
የሴቶቹ ታሪክ እንዲደመጥ እናደርጋለን። ምን ያህል ቀናቸው ከባድ እንደሆነ አጋዥ እንደሌላቸው
ሴናንድ በርቶታ አከጣጋ ሙታሰፍነር ገርጋርስ ተኩሱን ቀባትን ጅረኝ ሳኔ ሀገም አከኡልፋታታ አገርሲፍነር ሻን ወራቡፍ ፈገኝ ሳንዴመን ገርጋርስ ተኩሌ ኡሶን ቀባትን ገባይ ሙዴመን ሀገም አከሳንዱ ደትባታን ሆጂ ሰከነዮ ፍጠኒስ ሆጂ ብራ ማል አከሳን አይገቱፍ ኡሶ ሆጂ ብራ ሆጀቱ ተኢስላም ማለቀ ሀገም ያርገቾ ከደንደ አንፋረት ሰገንታውን ሆጅኔ ኤስኔር
ሳገንታኒ ይመችሽ ታበተ ፋውንዴሽኒ ቢሊፊ ሜሊንዳ ጌትሲን ከንደገረሙ የሞተው ወጎተን አፍር ደርበኒስ ሂሞታ ፈያፊ በርኖተ ድበርቶታ ፎየሰን ረትቲ የፈቹን ቆባ ቱሬራ ድበርቶታ ባዲያ ኢትዮጵያ ከሰጅረኒ ፈኩማ ወረዲራ ሰገሌ ኢሳኒፍ በከከኑን በርባክሳ ላጀቲ መልካም ሰው
ሴቶች ሴቶች ብቻ የምትሉት ወንዶች ጉዳይስ ሴቶች ብቻ ናቸው ወይስ ያገር ውስጥ ችግር ያለባቸው ሌላ ብዙ ማብራሪያ ችግሮች አሉ አይደለ ወይ?
የሮንድ ዋይ ድብርቶታ ድብት ዋይን ወረዲራው በየከነ ከሰት ወረዱ ድብርቶታ ቆፋት ረኮ ቀባ ረኮ ሐዋሱማ ባየ ቀምናን አንጀሩ ለሞኒ ተኮተኮሞ እመከነረት ሰገንታ ቆጴሱን አከዋንጅረኝ ቀናኔ ትፍረቱ
ሰገንታን ይመችሽ ተገፈቶታ ፊሆርዶፍቶታ ወረዲራ ኢራ ዱብ ዴቢ ጋሪ አርገቻ ጅራ ጋመካኒ ኖፍራዲ ቡንጅራቱስ ጀቲ መልካም ሰው በቴሌም ነጋሽ ሚሴንሳ ወልዳ ሚዲያ ድብርቶታ ኢትዮጵያቲ ሰገሌ ድብርቶታ ሚዲያን ነገሽሽም ወልቅቱማ ኮርኒያ ፍዱፍ ገኤ ጉዳ ቀባ ገሩ ኢትዮጵያ ከሰት በርሲ ፈታን ድብርቶኒ ሰገሌ ንሳኒ ይነጋሙ ጀቲ
Mostly women are subjects of the media as victims and you know passive
ባይና ድብርቶኒ ሚዲያ ራት ጉማጨቶ ሶቺ ቀበን ከነን ሐዋሰረት ኢባ ጉዳ ኡሙፍ ደንዴቲ ቀበን ኦሶይንታኔ አከሚደምቶታ ሰገሌ ደደቦት አገርሲፈም
ቆረኖም በራ ኩመለማፍ ዲግደሚ ቶኮ ባዬ አከ ኢፎምሰት ማነን ሆጂ ሚዲያሌ ጉርጉዳ ጀለመን ቶር በከሰት ጋዜጣሲቶታ ድብርቶታ ዲቤንታ ሶዶመ ቆፋቱ ኢትዮጵያ ከሰት ከጨረመ ጅራ ማነን ሚዲያ ድብርቶታፍ በከ ሆጂ ሚጀታ ኡማን ህርማና ድብርቶታ ጉዲሹ ከሰት ገ ኦላና ባጅሩ አከሱመስ ሆጂ ኢሳኒንስ ፊጣን ባጅሩ ጀትቤተሌም
I think maybe what we take from that is for us to advocate for you know more balanced
tari worrakanarra kan fudan oji demaksuuti dubartoni kutaa odu kesetti baratamof madalaw akkasumas oji teknikan kanaf manen media worra oji akkasi hujjecha jiran dinqisi fanna akkasumas mijajjebeysna media len worrikanis akkasakka godanif
ሰገንታ ራዲዮ ይመችሽ ቶርባን ራዲዮ ሸገር ካን ፍንፍኔ ጅሩን ያታ ቀብየ ንሳ ሰባ ቀበኛ ሚዲቻ ካንታ ተጋዝጤ ስቱ ዱበርቲ ጀብዱ ታቴ እንዴ ገረመጀቹን ህምቲ መልካም ሰው ኮፔሲቱን ሰገንታ ይመችሽ
ከራሷ ሙያ ልምድ በመነሳት እንደዚህ እንግዶችን ብትጠይቂ እነከሌን ብታናገሪ
ኦጉማ ፎጠኖ ሸራ ከውራን ነጎስቲ ሰገንታ ከኛስ እኙን ድብሱ አከንቀቡ ድብርቶት ከበጀሙ ባይ ኤወሊን አከንወለርጉ ነገር ጋር ተቲ
ሰገንታነካ ይመችሽ ኢትዮጵያ ከሰቲ ባይ በረታማሚቲ ኦጌቲ ሚዲያ ቤተልሔም አከጀቱት ይላልቸ ድብርቶታ ሚዲያ ትፊዱ ያዳ ድብርቶኒ ሚደሞ ለጀዱሰና ሐምቢሶፍ ገይ ኦላና ቀበጀቲ
አዬ ሁርቶ ተከኛ ቆፒን ከኛ ቲፉ ፈጅራ ቆፒን ከኛ ኢታኑ ቆፒ ቶርባኒ ፈያዳ ናኖ ኦሮሚያ ጎዲናሌ ሻንኬ ሰቲ ተላሊኔ ኢትሳ ኢቤ ኮሌራ ከነማ ጅራቾ ኢሳ ቢሮን ፈያ ናንቻ ኢፍሴ ጅራ ጅራቶኒ ጎዲናሌ ተላሊን ኩኒ ኢቲ ከነሙ ኤገለሜ ሰገሌ አሜሪካቲ ኢዱበታኔ አከጀናኒቲ ተላልን ኩኒ ከነሙ ኢሳ ምርካኔሰኒ ገሩ በከዋን ረኩን ነገኛ ጅሩቲ ተላልቺ አከከነማ ኢንጅረ ኢብሰኒሩ ኦጋናኔ ኢቲ አና ቢሮ ፈያ ኦሮሚያ ዶክተር ተስፋዬ ከበቦ ኩታሌ ተላልን ኢቲ ከነሙ ፈይ ካሮር ፈሚካነ ሁንደከይሰቲ አመደንዳ አመቲ ብራጋውኒ ያለማ ጅራጅራኒሩ ገባሳ ከነሲ ከንኑፍ ዲሲቱ ፈይዳንጦቲ
Nanno Oromia Godina Leshan Kawira Ibe Kolera Ittihammatet Ibe Kana Ittisudaf Talalin Kenna Mujal Kabuza Odefannum Biro Fayya Oromia Tibene Ibsa Godina Leguji Borana Baha Bali Baha Godina Bali Arsilit Afi Borana Talalin Kun Kenna Mujal Egele Mirajarami Talalikanas Daima Waggato Koti Olikabe Namni Umri Danga Kamke Sajruju Kamfura Tuyotaw Ammat Bakiwan Ibe Nkun Ittihammatet Namota Million Tokofi Gara Kuma Dibashan Ittisikanif Talalin Kun Nikenna Mafi Jadamiram Drasa Godina Guji kanta an obobari so guye talalin kinnamu egalu erani garuba ke warra kun nagenya jiro ti hawasa braga ha injuru jiran
ben ko lera ko ni akuma be kamuna no ke natti ba innani ka e ture ke tu gando ta ba dia bakka he tu ti bakka o wisa mi dia an kaune bakka o fanni ka ya yo kana mo hospitalo ni mi jiretti rakon ko ni dar male o mata mi de ture li amande mi da to majira ne ka to ko gara magala ti kana no karakon nagenna injuretti amma talalin kan namu dal kaba mai gira donni yenna kajiyan ta ayyu kan rakko na kenna kabani tajajila kan argata injirani tukuni kun ba innani ummata ni da gira talalin kun kan namu dal kaba ga ganda kan tijja ko fa ganda kan tijja kun pakka albudni ba innan jiru an ke fi ba inni ummata si na no sanikin ban ban ba ya kana mon ba kaka kada ta cikki wal gau da wakana fi den kula cikki kar male na mallin ni da tore kin magala ala ta kabu yuma hikan kabu malifu ummani kan jira ka badiya da rakon kun da kin ku da te badiya yo badiya ke sati ka din bogini magala ta amma adolan kitu gala rat jal kabu yuma hikan kabu magala ti din kun rakko gudda mu tuwan ta yi ci
akodi fannu wajira fayya godina gujira argame mudlisu te hanga chamsa sadde parakuma lamaf kuda shaniti ragankin dai kan agarsisu namoni anale godini chakeesa dibe kan afsa talwan ibala mafi digdem sagal yota an erga diben kun godini sanatti mulates namun sagal lubun darbu ragankun ibsam diben kolera kun godina asilitat ananan sabo ke sitti mulaten namoni dibasa difi afortami tokota an dibe kan afsa talmani tranjechun talalin itta dibe kolera ega lamira jiran itgafama wajra fayya godina arsilita abbo muhammad gamadin
nan kolera kesetore ana tokko ana nan sabo kofa nan sabo rabbi ke zin kasirin jira kana so jiwa tokko tokko nan masana to jita madrinya ta ala ke sasarati jin da tan de kama tsare jira sasarati hawa safi wannan jina da duk sai social media ji shi ya jita ne jira tan so da an ji ban aka so fa bishan cha wan da ba tan shi da mun da let ke kala bishan go kulle sura so ya safi ceremony shin chan shi hala ya lis kasa na tasu madar chatta wuyi da ni tsakani amma mo dola talande ke na jira chatta dai mun waka ta ko kafi sa kana sai nan mun guma fike na madira ida ta ana sana mun guma fike a kan nan baka ni sa fike ta yi suna mu na ma kuma ta ko ja ta yi sa ke ki shi da bishin su ta yi ta karo sanne ka ta rage ta ba ne ga biya kale sa galbat nan na kuma ko ta saka da bishin su ta yi ta ko ke ni ne jira chatta talalle ne ki so fa ga nan mun ta kan hana kan ke sai ya target ki kan mu kana
Biron Fayya Oromia, Ministera Fayya Fi, Institute Qoranno Fayya Hawasa Walin Tawdan, Talalli De Gersan, Dabbata Fayya Addunyarra Argatin, Talalli Itta Kolera Godinale Dukkubichi Itti Hammaati Keessatti Kennu Egal Sisusa, Itti Anan Biro Fayya Oromia, Dr. Tasfaye Kabbabo, Sagale Amerika Simanirum.
Talalli Kolera Kun Kanan Duras Jiwati Sadan Arkan Darbe Ana Lama Keessatti Kenname Ture Godina Bale Keessatti, Ana Goro Fi Ana Barbare Ratti, Samboda kina talalin kuna kuma dunya ci jiru raka e to si sun nan denye amma da banin fayya dunya ministeri fayya federala kuma kana koranno ra fayya hawasi Ethiopia biro fayya Oromia wadin ta wudani dozi milena tokko kuma riba ko ya fitan sa gari su basa gari san dikkan shan ka u arga chudan godina le shan ke satti uya afa farara kita ta yegele kenna majira je chuda aga matti era wujirun pasanta fitan ka koradenye jira kana nti gabasa buya rawo don da balatini wisi ko ne godin san ke sati yu akenna mumale rajala bakke daran sa tilamo ta an dozi kun dikara ana murasa ke sati kenna ma ana ni sati kenna mu ana ku da ja ke sati kenna ma ganda di balama di ni saganta ni sati ke sati do bu fata fai bu fata talali kana kenna ti batoro bi de san ke sati kenna ma jiju
ke su ma yu godina le rakko na genya qaban ke sati hawas braga wudaf mal to jita majira jichun kan gaftaman dr tasfayan inna ibsan
Kalani hunda yu kuban kenin. Kamole degasto tawalin tani kenin aje chuda. Hermana na wasa murtesa da. Kora fratoni baye murtesa da chuda. Platformi kanat fayedamye. Baka hunda inge nye jenye. Baki saati la umajuru kaban nejira. Uya sabiti. Aga basa rawru nabarati. Parsenta fratami tokura genye. Rawin gujimu baye gari da. Bira genye jenye aman nae chuda. Garu madale. Baki ankeni na genye ajuruti. Torbe kanaduwat finna odontane. Kamisa aga wasan baduwaduwat finna odontane. Torban hulle fudaneto. Mala dadat fayedamudan. Ojuto istisa faya. Denti. Ogeyi faya volunteers. Dadat fayedamudani. Baki karo senehan an inge nye jenye ya nae chuda. Garu mwa kumabeka malto kotoko. Kako wan umamu maluf rapu mometu jurusan aguya talali de resisan e yintu maraya de jino mantakam de chulu.
Talalin itisa kolira anu takura jake sati kennamu ega likun gaha miti kanjiran Dr. Sesfayen hawasin toftali itisa kolira hordofun kul kulina unfaf nanu ega cha akasumas diwe kolira wanto tadabarsu danda anra of ega chun nyasat e ii bilche fachudan akasumas bishan ugati fayada manifi nyasat in bilche fatan kul kule sudan diwe kana itisun barbaisa tau irani talalin dabalata kahawa safka kabufis biron faya oromia kamule dimi ilalatwalin hojje chajrajran gabasa gali amerikatif sahidamto finfinera
aye radio dan televisione dan akasumasi facebook irudani kallatti dan kan urdu fajirtanu sagale america saganta ban oromoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakki susinif esina
United States, Kenya dafi michowani idile adunya biro wajinta udane sudan ke satti nagan warakabe satae akabu ufi angon gana motumma sibilotan durfamuti akadebi ufi giddugal te hojjacha jiraachun she nibekam imma negative nagenya bira darbe Kenya fi United States fayya hawasa dabalate imotan ballina qabal biro ratti tumsata sisaje
Kenya remains at the forefront of the global HIV response. Today, that's nearly reached its 95-95-95 targets.
Kenyan, devia dunya kan ibe HIV ratti addadureta te jirti. Harrasuni, galma sagaltamishan jedamurra gaudav jeta. Yannikuni, namotan HIV dan kabaman hunda kesa, tibenta sagaltamishan addambasu, Namutan addamba faman kesa dibenta sagaltamishanifi yala farra virusi chakennu. Namutan yala man kesa dibenta sagaltamishanifi virusi igasani kesa jiru irfisu yokin akandaballe gochu galmanga uda.
Suni milkainsa guddam lubula kopsa inkamne barara jiruda. Karoria tattama presidenti United States kangargarsa AFC Kenya kesati ojachawan turefi. Wagotan kurnalla mafi tarkanfi kana deggeru Kenya fi nibonif. Yero amma milkainsa sanarati dabaludani garabu ura kabenya Kenyatin. Isa Kenyatani hoggana mufi. Malaka Kenyatini deggeram. Akasumasi biyatin barakumala mafi digdamishaniti. To anno werada HIV itifuvinza kabu. Galmanga ufi ijjanno kabdu milkesu rafi ojachajirra. Investment United States Kenya kesatti kesuma imowan ijo kanen akka technology odefanno tifi kunnamti qonna hanisa arum samudan da uratti deggeru fi wada senejira kunisi Kenyan barakuma lamafi soddomatti karora galigiddu galesa olana erraga udaf kabdu dugom suf gargara
We're committed to supporting US investment in Kenya particularly in key sectors like information and communications technologies agriculture Renewable energy.
United States of Kenya ni walitti ufenya isani karata simo michummatin isa tumsa walo irratundai wal kabajun akasumasi mulata walo misoma ittifufinsa kaburratti undai chimsu ittifuf jechudan gulala narra yada satumura
kan kana olitti dagesan ifsa gulala kan imammata United States calakisu ture qopi Labata Kopin Labata in motor goes or a folle, Rava Kasmasi, Labata Latanati for children in the Icini Yas Barumsa Hawasuma Siat Dinagde Arti Faya Matadrin to come Ninja Kopin Labata, Yada, his son and a gay for total Lucas Akabata. Akhir masan,
dafir jumaata jumaata kufina bata dia sanamukati
Aye sagale na America sagantan afan oromo kopi galgala kanaf ka bukan maratrawata kopi kenya rati ada kaudan kara VOA afan oromo .com jedati nuerga kara Facebook Twitter afi Instagram kenya ni sinuar budan besu bulalani kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasatin kan sini gajirtu to dubeora producer in kenya nugusu tamure tamre bulalani video latera avante ogesitoni teknika kan studio shantami sadafa Ani kan sin ke summe sature bafkadu moroda wan wajinin turtani fi isin galati facca kopi kenya boriti na moriti gutti bafayirta mutti fayyal sa ta atin jinna nagati bula